There was time I taught myself I can't be surprised no more, God. Oof.
Umenishangaza
ya dunia mengi. Leo nimegundua utofauti kati ya raha na furaha. I didn't know that. Ye dunia ina mambo. Iti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Shetani alinizonga Mungu simuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimenichosha nipo hoi, yeah. Dunia ina siri. Si kila aliokoka mbinguni atafika, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Hata binadamu wakinikimbia, Baba unabaki wewe. Wakinichukia ukinipenda wewe. Hata niwe na madeni nisemeni, hata wajibu ye. Hata kifo nizikwe kwa jina lake yeye.
God forbid, inshallah, man.
I wonder why he's so good to me, God. Ninajua sitozalaurika, sitokamatika, cause umenishika. Sometimes I smoke and I take some liquor, but unanishika, hujabadilika. Of course umeniumba kwa mfano wako. Kila nilicho nacho ni mikono yako. I never fold, I would bila matakwa yako. Wachawi fitina wote wajawa. Shetani alinizonga Mungu sikuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimenichosha nipo hoi, yeah. Dunia ina siri. Si kila aliokoka mbinguni atafika, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Hata binadamu wakinikimbia, Baba unabaki wewe. Wakinichukia ukinipenda wewe. Hata niwe na madeni nisemeni, hata wajibu ye. Hata kifo nizikwe kwa jina lake yeye.
I wonder why he's so good to me, God.